Peter Fidel, John Paul, alongside Tini 254.
Okay, sometime mi ulala na kuwaza na kufikiria vile tulikuwa tukijifunika shuka moja. Aha, leo sikuoni. Baby ukanifunza hustling, kutafuta ganji, mahela, makash. Nimesha zipata, umesha nikwepa. Kwani baby ukunipenda? Usifanye majirani wanicheki. Bila uko poa, umeumbika, kiuno cha nyuki. Baby uko wapi? Just come back. Ule mtoto ulienipa anakuulizia mom, dad, kwani alienda wapi? Just come back. Sufuria ni chafu, nguo kuosha stress. Aye, my love.
Baby njoo, rudi nyumbani. Nakuita njoo, rudi nyumbani. Baby njoo, rudi nyumbani. Nakuita njoo, rudi nyumbani.
Baby nakuita njoo, rudi nyumbani. Watoto wanalia, usijokani tupa, usijokani tenga, usijokani susha, usijokani mwaka. Nasikia ulipata, njoo ulepata. Achana na machali, kipatikana na marati. Kila moja anasepa, unapaki ukiomba. Nakombea Mola, upate fiku kwa watoto wangu salama. John Paul.
Aha, sinajua pia we babe sometime. Pia we unikumbuka, sinajua ata pia we unuwaza. Baby, usifuate ya watu. Come back, me I still love you. Need you, care for you. Know I got everything because of you. Just come back, one love you.
Baby, njoo, rudi nyumbani. Nakuita njoo, rudi nyumbani. Baby, njoo, rudi nyumbani. Nakuita njoo.
Baby si unajua pia mimi nisha saka. Aha, so come ni kupeleke Dubai, ni kubaye mandai. Tukikam pia mimi ni dunge die. Si unajua pia mimi kwako nisha jitolea. Kama nikosa, aha, si unajua kani msama. Ukinipa, hakika, nitarekebisha.
Baby njoo, rudi nyumbani. Nakuita njoo, rudi nyumbani. Nyumbani, na kuita njoo, rudi nyumbani.